abenzi lutho, 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 abenzi lutho,
ayi thina sobakhiveza isilahla eshi hayi lama VSOP lama jika master nyababona sebaqala ukulamba ey sobayenzela iplaza engama jika master sobashaya ngayo everyday ungangitsheli ngama anyways mara anyways sobakhiveza isilahla sobakhiveza isilahla thina sobabambisa iplaga ngama jika master ngama jika master cheese.
Abenzi lutho, abenzi lutho, abenzi lutho, abenzi lutho, abenzi lutho.